Bebe se mandem, walam beshi za skuru. Bude zon
Sacha.
This my gang, this my gang gang nigga. This my gang, this my gang gang. Hey, this my gang, this my gang gang nigga. This my gang.
Niko na mama yao, yuko na mimi hapa kiboko ya mabisho. Niko na wanangu wamependeza na mifukundi wote wanado. Niko na biti kali, mistari mingi ya kuflow. Niko na mai wangu anekosha ini kongosholo. Niko na gang baya, gang bafundi bonge na gang so. Niko na gang baya, utopi kongumu takula zauso. Niko na gang baya, raki uni tumepandafu so. Niko na gang, it's my gang, gang.
Ni bora tunie, ukiniona na wanangu usinivamie. Nikiwa na ndugu zangu usinipimie. Nikiwa na chafu zangu utakuja umie. Kwa ushauri mwanangu nikwambie, leo nimekuja na magang gang 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 gang. Nimekuja na magang gang 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 gang. Wote nimekuja kwa bang bang bang.
Hey, cool band niggas, cool niggas. Nigga shot a mother fanta. Here's a level utafata. Utafata, eh, say to me a nisha chapa. Nisha kwacha, eh, hey guys need to lapa. Lapa lapa, ina nafutaka. Ndo nataka wakifiata misha choka. Move your body, eh.
This a gang, this a gang, this a gang man.
Come on, let me pick your soul. Sigia,
Sigia.
Usacha, usapa, usecho kichwa. Sa twende usacha, usapa, usecho kichwa.
Mapepe,
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 mapepe.
Sa twende usacha, usapa, usecho kichwa. Sa twende usacha, usapa, usecho kichwa.
Mapepe,
mapepe.
Come on, let me pick your soul. Sigia,
Sigia.
Oya dada tuliza mapepe. Cheza vyo vyote, muda wa wote. Situ kwa wote, sawa usiokope yoyote.
Cheza na mimi mama. Lucas show.
So don't talk your people.